Maandooriga dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda, gaar ee dhalinyarada sanadoogii in dambiyay kororti isticmaalka daawooyinka shaldoon oo ay isticmaaleen daroogo ahaan iyo aaminsan inay deganaansho ku helayaan. Maalmahan way babay dhabal ka aragay dhalinyaro badan oo jidadka ka isticmaala waalyaabo maanka dooriyo oo ku mid ah xashiishka, koorlada iyo weliba kaniiniyalka shaldoon oo sida qaldan la isticmaalo. Haddaba qaar ku mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ku aragti dhiibidii dhibaatada yeelatay in qofka dhalinyarada uu isticmaalo daroogada iyo weliba sida loo horseedo karo waana lan wacyigeliyey koro dhalinyarada sayti.
Walaal xaqiiqdii dhibaato badan ku hayta ka deegaan ahaanaytaa markii rajayna in oo maarnay haddaba daraad way li deegaan lama isii dowlad arag meel badan oo maarnay maandooriyada iyo walaal ka simaalay yaa lihiri barnaamij badan lagu sameeyay dowladda arrinkaas ka bogaadiye id allah idi isticmaalas iniyo kureebta dhalinyarta intii badan habbehen oo habdi socdan badansho may shaqaysada lahaayeen barnaamij badan oo ku dhahayti intii badan may buwa ka barmeena maandooriyadii ay isticmaalahayaan meer lahay markii iniyo baandooriyadii isku dhaafan oo maarne maandooriyadi ku tabano in shaqaysadan badansho maandooriyada ka barmeen markii meer lahay iniyo maandooriyadi iska dhaafano shaqaysadan markii iyo shaqaysadan bariyay maarne walter leen oo deegaankii walter leen laakiin badan iyo maandooriyas lama isticmaalahay meer lahay dawladina onka baaga lahay sidii in reebaha ay maandooriyada in yahatan aan sii reebta badana maandooriyada maarne may buu waxyaalaha maanka dooriyo bulshada eeda maarane inka badanyin oo in la kureebo inka baahanyin meer lahay sida oo dowladda in la dagaalamayto in maandooriyada reebta dowladda eedanka bogaadiye insha allah meelo ku sii wadaywan si aan kureebahay
diiwaan dheer mursale dheere akhdo walaal maandoorina isku badanyin sida oo daroogayaalka oo kaniinka kumada erbadooyinka kumada jaadka kumada xashiishka kumada walbadan oo maandooriya jar waan muslimiinta oo reer baydhabo waa un badan yihin bise boolo aruursanya da saacadda buu amul kuleelaa haddana koolba kasii darsee maana koolba afkiyo sunkaysan an hadda may ararahayn dowladdaba awoodan halalahayn ayaalku inti ku reebne maxaad mise waan furne ayaanu jeelada lahay waa dhib zaad un wiyaan bulshada kaayaan maanaha lankun isu dhondhadhiyaha isu baa horta lawaa shar og maah ma adis tusaale ahaan adikiin koy walaakii dhawey oo fada toorad usaay muku horee badaw adina lanfi ahaan lay dhabanra masa lanka isuno isuba jirin qalbi ahaan aan jirinyi meel uu korsada kor horta maandoore siis dhamba anti dowladda iyaba mamnuucda meeshidiya mamnuuc haddana meel fadaay anti oo yaalka boholoo ka jaraan lahaqo wado habsi mas wal lakahoba aad bulooyinkoo hirnaadaan mas antoo joostinada